dumiisiidka billan iyo weliba magaalada habeydhabo la ku wadeen intii la ku qoobooda shirweynaha madalla hindisaha nabadda, kaasoo laka casuumay qubarashal gedisan oo ku hadala doonan arrimaha nabadda sida bulshada lanka sheegi lahay muhiimadda iyo lata nabadda caqabadaha nabadda dhibaatada ka ah ee kana nagadi sidii xallan diiri lahaye. Shirweynaha iyo weliba agaasimaha ee ururka nabadda iyo horumarka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo onaha unku golleyna wacyigelin ah in bulshada kuwaantiwana walyaabo sheeno kora gacan ku hadal oo sababa dhibaato amni daro iyo barakaca kumanaan bulsho oo nabad ku noolaytay. Sayid Ali Aadan, agaasimaha ururka nabadda iyo horumarka dhallinyarada Soomaaliyeed, iyo weliba wastaa sharxaad ku biyey madalla hindisaha nabadda walyaabo inta uu soo dareera diiradda laka saari doona iyo doorka bulshada kaleyna, wuxuuna sheegay intii habandhigi doonana xalalka lanku gudubo kora nabadgeliyo xumada dalka ku jarta gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya.
Shirweynaga wana taa ka shaacinay baro bulshada ee dhammaan meel bulshada ku wada xiriirasi way buwa shirweyne nabadeed oo unanka maga dhownay madalla hindisuuka nabadda. Shirweynigaas oo lanku hadala doono ama lagu faaqidi doono arrimo nabadda saasaato lagu falanqeyn doono dhibaatooyinka wadankan kana nagadi oo haadafadeen dagaaladii oo haadafadeen mayl raayis uniyo dadku is afgarad luwaayo in mayl raayis uu xal ku diira xal waarana lagu diira mayl raay dhibaatooyinka wadankan kana nagadi oo is afgarad laanta ah mayl raayis way kala meel ka sii dheeraa oo shirkaasna qayb ku haado doona in la helo kasmooyin oo meel raayis lagu aruuriyo ama lagu aruuriyo xalinta khilaafaadka saasaato way qayb ku ahaa in meel raayis lagu hadalo arrimo dhaganka iyo wacyiga bulshada ee dhinaca dhaganka ee meel raayis diirada lan saaro doono sidii dhaganka dhumi lahaa naga fadhi dhaganka fayl hayno umada lanka haga fadhi may kalo meel ka sii dheera oo maalinta saddexaad uu asayn gareeyay meel raay soo walyaabaha ka saabsan hal abuurka ganacsiga iyo creativity-ga bulshada ee leeta way xusid mudan oo meelo in ku xusna fadaane ururka nabadda iyo horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed markasta way wali u soo teegaya qabashada i qaban qaabada barnaamij noocan oo kale ah iyo meelanka marnayna macadka daraasadka ama macadka cilmi baarista insight oo partner ni ku leeyahay barnaamijkan. Marka madalla hindisuuka nabadda ama shirweynaga madalla hindisuuka nabadda way luqabada doona insha Allah taariikhdu misiyad ilaa 20 ka bilo taasoo micnaheedu yahay in soo dabar dareer doona tumisiyad tumisagaal 20 sadiid isbir ayaa qorshaha ay in magaalada Baydhabo la ku qabada shirweynaga madalla hindisuuka nabadda wali u soo shalayno dabcan hadda dhowa sheegay sida maalmood waaye sadiida maalmood xada shal duwani marka hore horto waa shirweynaga in ka horay oo nabad ka saabsan oo la ku qabada deegaanada Koonfur Galbeed sadiida maalmoodna sadex shay shal duwan iska jara arimo nabad in la ku hadalo arimo dhaganka in la ku hadalo oo maalinta la maadan asan gareeyni iyo arimo hal abuurka ganacsiga oo maalinta saddexaad ah sadiidaas qayb oo diyaarka koobnaado doona barnaamijkaana waana taariikhda sadexaad ah
shirkanka nagada doona kiin ku horeeyay tan iyo markii la aasaasay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qabada magaalada Baydhabo lan ku hadalo arimaha nabadda waliyabo shirkanka intuu saadareere lan ku hadalo doona waliba kumida ilaalinta iyo dhalyowka nabadda bulshada Soomaaliyeed iyo ganacsiga doorka nabaddu soo galaya.